madness. Niko na madem, na niko na pombe. Usilete tambla, hapa tu ni vikombe. Usikanyage bounce, hawajuangi pole. Utabebwa juu, ujipate uko sore.
Magushoto wanachachisha dance floor. Wamekuja kutingiza hizo vitu zao. Hapa ni shangwe, kelele na nderemo. Tunawasha vela, tufukuze zo mapepo.
Soft life, soft life.
Yote, tuko na pesa mingi, itisha pombe. Ni magizani, si lazima situponge. We can have some fun and let our fingers do the talking.
She wants some charisma, some tequila. Chachisha, baby anatingiza ni kama mekuja vita. Cheza pole pole, uskanyage waya ya stima.
Soft life, soft life.
Life ambassador, bamuko nga hardcore. Soft light smoke juu, vele metoka ngambo. Nasikia anti wa huu, wana try ku drive lambo. But DL yangu tole wanga tu, time ya Prado. But bebe bebe na bebe kichoka semana. Sijawai shinda kutisha kile ntadishi liwe simana. Choma love toshe mkono na lebo hadi mbebe. Bebe na bebe choke ya seme.
Soft life.
Pewe na pewe achoke aseme.